min kebbi andude mo hono ministre yirwere rewɓe sukaɓe e galle ka ele duuɓi capanɗe nayyi ko golli madame Sina Damba laatike ɗum hoorejo fedde afad humanide jande faaba e yirwere e kañe fedde rewɓe ka noon oɗo janguɗo to nokku lollirɗo ENA holtivide tinnari makko laati sababu o heɓa lawol
law il fallait faire face aux difficultés
nokku fuu to kannomi fewde tiɗɗalaji min ɓettike ɗum to kannomi turtade ɗo fuu min waɗi ɗum eɗen mbawi wiide hakkillaji jamande ka fuɗɗi waytade hannde saabi ko heewi e worɓe fuu ana yiɗi ele galleji mumen rewɓe gollooɓe kina rewɓe hoore landino fewde tiɗɗalaji ɗiɓe mbawi yiidude e muɗum eɗo ɗati maɓɓe ɓe kawran e worɓe jiɓɓe margal nga rewɓe du ana hen
to segu toon no ɓuuri foof nokku pelengana mamu Bamba na ardi mairie o holti wiide ko debbo ko haɗanimo feewi heɓude lawol ka noon kanko mam o na mimsiti ko sukaɓe joni ɓe hinata ko feewi politique
depuis le 8 juin 2009
ila jetti lewru juin hitande 2009 min suɓama min waɗama maire wala fuu tiɗɗalla ko keɓɗumine nokku to cuɓamin to miɗa yiɗa sanne rewɓe sukaɓe jokolɓe du ana yiɗi kam suudu mairie ɗo gollanmin ɗo ana e wimaɓe miɗa landini janguinde kan e famminde garo fa lonto kam saabi peliganaɗo rewɓe ana tiiɗe juuɗe mumen sanne heɓude lawol ele golle politique
sur la scène politique
tawane jogaɓe caɗele foof yaayi e tawrede debbo gollido e laamu hono ni ɓeeɗo worɓe boflaɓe e bamako
miɗe tawda eko jon suudo an o wi ko hunde fuu watta somi darnamo e lawol ngol wondi yarde ngol sa aɗa hooli hoore maɗa tan wala fuu ko a wawa wadde debbo ana handi e darde mawde omo handi e golle omo wawi laatade président omo wawi laatade ministre ɗum yoga e worɓe du ana yiiɗi rewɓele golloɓe saabi eɓe mbawi fawade ɗum emni galleji maɓɓe
kanko sociologue Yakuba Dogoni holiti fa laaɓi wiide rewɓeɓe jeeyi wallitinde taguji maɓɓe yesso jama o
rewɓele ɓe hoorele pelle mumen na du waldeji mumen eɓe mbawi hawtude ɓe mbeɗodira jooɗi maɓɓe fa ɓe jingana hakkeji maɓɓe batu gaɗɗo pekele hitande 1995 o yo misali muɗum le oɗo batu rewɓele ɓe hokka yamirore wadde ko wawi fuu yallana jingana e yirwina hakkeji mumen ɓe gaɗa koɓe mbawi du fuu yalla potal ana tawa hakkunde maɓɓe e worɓe oɗo batu yo hunde muƴƴuna e juuɗe rewɓe soɓe mbawi gollirde ko hawra ley hen ko
kadi
ministre kiɗɗo kominiɗo rewɓe ne wajo sukaɓe rewɓe juuni ɓe tinnare keɗɗanna madame Mayga Sina Damba
eɓe kani landinade wadde immadaraji fewde tiɗɗalaji fuu ɗiɓe mbawi hawrude e lawol maɓɓe saabi tiɗɗalaji ɗi ka no laati fuu ɓe jiyan ɗum eɗum wawi iwrude to worɓe eɗum wawi iwde du to hooreɓe maɓɓe na du iwrude to rewɓe kañumen hoore saabi rewɓe du ana bonodiri min ka mi nardan ɓe faham ɓe jokkito immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi yalla eɓe keɓa koɓe tewtuta ko saabi haɓɓa koɓe gondi wadde ko wona hunde ni wiide
nenno hultini tan rewɓe janguiɓe joguiɓe darande mawɗe ɗum ana kewi ley mali e ley gueɗe kewɗe so won heɓɓe lawol ele jama o woɓɓe kay jettiraka yewtade jogola mabɓe